ocean. As a bin see that. What do you want? Jama bin told that.
Come at some brother, me yama. Unani. Oye mana shwemo siya. Oba besi ya wako na kono. Besi ya vita sa slichi ya uma. Sisi peda minye mwe. Umiriti ya tu sedro be malami di ya kona kono. Inyumbu wui. Mobin shwe useni odotie. Mobin shwe useni odotie wate. Obia trails any old Siana Anka Ubeda Nazi Ubemana Mo Ubemana Mo Ubemana Mo Ubemana Mo 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 Unani Hefia Watsma Akwasia bema Hewkie jewa Mwini mnye mipoi Obeni mnye yoi Helu ntene mimani muwaba na baso Mimani muwaba na baso Mimani muwaba na baso Mimani muwaba na baso Wache miodo Obeni wache miodo
Anka ubeda nazi
Ubemana mo
Ubemana
mo Ubemana